sai.
Vile Mungu menitetea tete. Kwa mbawa kama tai na pepe ya pepe. Vile Mungu menishindia yote. Nikianza kusimulia ninani hata niamini. Kule Mungu amenitoa misiri yangu moyoni. Nami leo nasimulia amenipa thamani. Kule Mungu amenitoa matopeni topeni. Kila nikiangalia kushoto kulia umenizunguka mimi. Nami nakuimbia shukurani pokea pokea shukurani. Umebadili story, umebadili ya kale. Tena we umenifanya ningare Yesu. Kwambawa kama tai na bebea. Bebea, bebe. Vile Mungu menishindia, nishindia yote.
Kama bendera na bebea. Na bebea, bebe. Kwa vile Mungu menitetea. Nitetea, nitetea, tete. Kama dai na bebea. Na bebea, bebe. Kwa vile Mungu menitetea. Nitetea, nitetea, tete.
Wapa nguvu wazimiao, mungeze ya nguvu wasiye na wezo. Mana yeye, diye Mungu, siye shindwa chambo. Bali wao wango chao Bwana, watapata nguvu mpya. Watapanda juu kwa mabawa. Kama tai, watapiga mbio hawatachoka. Watakwenda kwa miguu, wala hawatazimia. Wala hawatazimia. Na bebea, na bebea. Oh, umenitetea, umenitetea. Hey, na bebea, na bebea. Oh, umenitetea, umenitetea. Hey,
I lift you higher, my beautifier. You have taken away the shame. You lift me higher, you my desire. I will never ever be the same. I lift you higher, my beautifier. You have taken away the pain. You lift me higher, you my desire. I will never be the same again. Oh, na bebea, na bebea.
Kama,
kama bende bendera, eh. Umenitetea, nitetea Mungu, eh.
Na bebea,
bebea.
Na bebea. Oh, umenitetea, umenitetea. Hey, bebea, na bebea. Oh, umenitetea, umenitetea. Hey,
na bebea. Umenitetea.
Kasha mix Masai.